Olie yonza nyeno na etulichimu Ebyansibya byansi mukulu tulichimu Katonda gabe simbi tuwa tuwonye nebinji Endwa ezo nyinjeno tuyambe tuteyo jodi Abantu bakwate kolero Oh oh lero Fena tukwate kolero Oh oh lero Mukama yamba Nae mukama sasira Yamba Zizenga bwendi mukama yamba Nebirunji yongera Yamba Tulia na bana wa mukama yamba
Mwesoleza kwa chongera
Bonyo kulota nsijamu miloto Nae mukama sasira Yamba Bonyo kukaba mukama kaba Nebirunji yongera Zizenga bwendi lero Zizenga bwendi lero Mukama wangerero Nawe uwo Ulilumuli Rene kwa takonze kali Chimweche kumi Mukama nchitola kali tula zaka nkudisenze kali Kubyo mpade Nikuwa chinze nkusime kali Kumira kalimu kange kali Kumira mama wange kali Nyamba pemi kwane mirunji kali Mukama yamba nae mukama sasira Yamba zizenga bwendi mukama yamba Nebirunji yongera Yamba tulia na bana wa mukama yamba
Mwesoleza kwa chongera
Bonyo kulota nsijamu miloto Nae mukama sasira Yamba bonyo kukaba mukama kaba Nebirunji yongera Zizenga bwendi lero Lelo, lelo, lelo Amaziga manji Lelo Amaziga manji Lelo Twagala na masanyi tukalawe Lelo Mukama mulunji Ebanga kamusinzenga Banga lewati Toyagala maziga Toyagala bulumi Oyagala kunyumirwa nga watali butego Oyagala masanyu Oyagala bulamu Oyagala kubera nga bali Amazikuba Oyagala masanyu Oyagala bulamu Wekeneyo ewa mukama yagabo bulamu Nae mukama sasira Yamba Zizenga bwendi mukama yamba Nebirunji yongera Yamba Tulia na bana wa mukama yamba
Mwesoleza kwa chongera
Bonyo kulota nsijamu miloto Nae mukama sasira Yamba Bonyo kukama